Ushona wabazali kobulala Naba futhi abasabuye nazizwe Zingane zamfethu Ushona wabazali kobulala Naba futhi abasabuye nazizwe Zingane zamfethu Ushona wabazali kobulala Naba futhi abasabuye nazizwe Zingane zamfethu Abaseko Ushona wabazali kobulala Naba futhi abasabuye nazizwe Zingane zamfethu
Abaseko.